kasela bwenali omuyongo bevu enkuba n'omusana gw'ebyaka nga nyongera te kuyisibwa bubi nali mutono nnyo musaizi nga n'emyaka mitono nnyo naye nafubanga nnyo okubeera okumwanjo n'omwoyo kasiba wali mukama nanyumirwa nnyo embulira y'omusumba era lwe yabuuliranga hahasasuwa uni wange yakuma ebibye byange yabyesa uni wange yakuma ebibye byange yabyesa obwesigwa bwe muwa bwe butono naye atanfudde kabaka mu bingi tandekerera nsasira enfunda nnyingi nga nnunula nze ono yaneeyinuza bye nandibadde negomba abisuze eno agenda nancamula ku banka kawunti nateekako muzindo ono yatandeka kukaaba yatonyesa amasanyu n'ebinyuma bulijjo atuusa ku byenjagala uni wange yakuma ebibye byange yabyesa uni wange yakuma ebibye byange yabyesa omukwano gwe nguwulira muli gumfumita kwenfiira nzo yo kwenfiira nze tandeka kufa nkalamata oba enjala mubiri n'omusaayi gwe bimala nze siba mulowooza nannindirira yampewula enyiike ng'enyiize ono yaneeyinuza gye nandibadde negomba abisuze eno katonda wange mulamu era ye bulamu buli kande nancamula nga njagala ono uni wange yakuma ebibye byange yabyesa uni wange yakuma